garken ɗon kettino habaru skype matore studio kala goddan toon keccire homono ko an habaruji aissa madde ɗum woni oumar hammat foof ma oumar
aissa aɗa selli hannde habaru oy woni filla mum no haale
nder habaruji ɗiɗi hannde ni en puɗɗoya toon enda agrése to mairie commune o enda ñiɓani skype matore nokkuji tooɓe jata waɗoyde weltare nder yewtere pindiwol meɗen min gaddan filla fina ko wiyete makeup hano wakkati men kantaranayi on fijoji men ko coñinol ɓalli ton enda agadas maire commune on enda ñiɓani sukaɓe matore nokkuji toɓe jata waɗoyde weltare gam allah e haɗudeɓe natude yarude kulle bonɗe
hunde noon ko laati weeli anise karim sanne nani ko wido majjum firta ɗengal fulfulde
nokkuji joyyi mairie moƴƴini gam batte allah e sukaɓe rewɓe e worɓe keɓa to weltoy to ɗum du kondanni waɗanama nokku to sukaɓe mbawi yaade waɗa fijirdeji mumen e lotorgal to jarinte e to fijirde watte e to ñamete nokku to wawi waɗede yewtereji kañum e silman wawi wattede walla sukaɓe ummatore keɓa yaadu yesso
minen sukaɓe ummatore nokkure de en hokkanmen lawol e waɗude du batu jooɗo haale caka amen na du min jaaha min jooɗo min ñaama min
jaa
min naforto emum warde waɗa weltare mumen puudu nokku to nimɓe garta lotoɗo ɓuuri gam ɗo agadés miɗen kaaja nokkure to lotte saabu nokku noon to watta wulare
rafi nokkuji weltare ɗe waddi ko sukaɓe ummatore hewɓe no naato e golleji goɗɗi ɗum wonno ko Abdourahmani Turawa maire mo gallure agades haali
sababu ko woni no watta sukaɓe ummatore nde nder golleji ɗayɗiɗi no tawa rafi nokku to weltoto ɗum saabi ko min koƴƴi aadi moƴƴintidde nokkuje goɗɗe heɓa ummatore nden wara weltade leymu
gam batte heɓa yimɓe gaɗa kulle mumen ɗe no woɗiri narral waɗi hakkunde hooreɓe mairie on endan kañum e wawɓe hawjade nokkuje ɗe
en jeehe toon endan e nder hitaane hu wakkati potiri jande janggoɓe enda eɓe gaɗa lebbi tati eɓe pouta
eɓe gaɗano golloy ko tewtata ceeɗe ley wakkati potiri o nani ko weɓɓe maɓɓe wi moustapha mamman sani wadde firta e fulfulde
mi yatakina asma moustapha ousmane mi walana kala suwal segonde a miɗo waɗa jande modiɓɓe he golle junggo he golle nder ɓaade miɗo janga seɗɗa nden komi fowta salamatu amadou cs garim malam a wara connanmi miɗo waɗa jande modiɓɓe miɗo dursito seɗɗa gam bakte fammi mawuri miyitakena ibrahim moustapha zulaha lycée municipal de zender ta4 gommi nder poytiri di miɗo dursito jande am miɗo waɗa cukaku ko firti muradu am
gam wallude sukaɓe ummatore ɓe commune goudou maria ardiɓe hawsu e balloɓe cowi bawɗe ɓe ummatore waɗoɓe ñogol keɓi ballaga yaade to porje pccn
sukaɓe ummatore sappo gaɗana ekkintinoje ɗe enna nder maɓɓe no wodi rewɓe nayo kasam ɓe kokkama are gollitirɗe min kettino ko mouhammadou maado waddi ko ɗum firti ɗengal fulfulde min keɓi machinaji ñotirɗi e are gollitirɗe fuu emi watta daane yaade e banniraɓe am ko ɓe jogo arɗe enda ɗe pccn hokkime no woɗiri
ɓe kokkimin telaji ɓe kokkimin gollitirɗe heddi warɓe ekkitagol ngol heeɓi ekkitagol lobbol heeɓi are ɗu
gollitirɗeɗinkayimi
telajo noon ɓe mballitimin waɗa sanne ɓe gaddinimin tabal to ɓe gatto golle amin ɓe kokkimin du machineji ñotoji homine worɓe jeegon noon rewɓe
nayoaaiu
banniraa joni koma wakkati yewtere pindinol meɗen no sukaɓe rewɓe ɓiɓɓe leydi niger de dewgal no waɗe na lawru goɗo eɓe jaaha waɗanoyede fina ko wiyete makeup
aissa eɓe ɗuuɗi sukaɓe rewɓe laatiɓe ɓe mbawta joɗade sahana no waɗu fina ko laati du sey jom bawɗe kettine nane ko leyla nuhum waddi firtaɗe ngal fulfulde
wakkati dewgal wonno waɗa lamru miccitagol ndimeki jomum en sukaɓe rewɓe no jaaha gaɗoyde finaji kañum e fande male gam moƴƴude koye muɗum en ɗum du kondaye ɗum laataniɓe doggudara maɓɓumata kono reedu jamma yande ɗiɗi yaade yande tati heɓa waɗnede hono male ɗe endam ko be ngattoto e mabbe fa be ngada finaaji di enda hunno ko laati wakkati gon no wada buye e gesse joomu en no wada ankaani kulle kewde ko laati du konna ni wodna feseere kalaay rabo mato rashida goto e ngado wo malede haali
ani fe le makeup
makeup no wurtina waddi de gada mi wadi dum mudo hi'a putto e pamoro gon no wurto e geso am e dum beegini wobbe wobbe do dum beeginaaki be to e dum wadide ujinal ekime jeego o no kuje gondo ujinaage tati
du salon de beauté
ba ko tawa kamere wobbe e be dari darnde fu gam batte mbela himbe woda worbe hewbe no ya hunde be gonne be jambo dum en non
moi aujourd'hui les
rewbe wadobe ko wite me kop witana de waday dum fu wawna taako de be heba be accha no alla tagiribe no burno wakatiji gonda jewi fotoji nilde tedi dim nanda e jomun nyande chegilidon jidal modo aranal nda yi jomun afaman kono sedi ene wantirle foto on
ki vous avez réussi
sukabe de wada ben be kada melti sanne sabo be keba murado mabbe be kunta hen endan kana woni himbe hewbe no jia debbo hanana ni jodon alla tagir dun ni endan non buru
panira jonk ma sayna tan der fijo chunyol balli har ko darta fijo cionnino balli ni en puddira volleyball
ton difa an ko darta fijo pirtal balli ko wite volleyball ko le Niger dun jeddire witinde woni ko dun hanti nani ko bandi min mani Musa waddi firta dengal fulfulde
ado arangal gouverneur région mo difa don wonto batu handball balle de fierté jungone endan ko leydi Niger gasi lalure difa dundu konna wadi pelle 17 yudde leydi Niger ngarde fotti don endam har rewbe AS police mo nyame kany woni hore do so wondi dabo zender tatabo difa warna yabo fara worbe du konna ni AS police fande mo nyame o kany heedi yeso tokkini tawa hambali buway secrétaire général mo gouverneur difa na andina endo
développer
wadude bayle mo inde gollal paddol baluri e jungo der leydi ni narral kambe jonde jam nati hakune nimbe yaade to ummatore Niger
Nigerian
ba ko tawa nyeme kanyum buri hedde jama ko e leyi potangal do do fille volleyball o pelle der leydi kewde du konnan immeke sanne der majum Issoufou Issaka kawono docteur kawjido fille wawde gollangal e leyi fedde volleyball de nan ko wi
cette année quand même nous
a hitande kade min kebi bantari sanne de on jewi to fijo ngom watte fedde AS police tanno ko heddi don fu no pelle de redu leydi denno
de l'intérieur du pays
yerno kambe sigilibe odo batu kalirni be bi pottangal do gadangal wodi sane jonka dum fottawanto en dan tawa mawurdu na didi eno gay etati
don en kantane habru jamen kuska mator metti ketna ke on ketti men de tnago habru jonyo on dola rtt ni majon jobata budba gon sai jangu di on kiyari